you, God bless you. Nitaishi aje kama mtu asiye kujua, usikubali na wakati wangu ukifika, uniite nyumbani kama hodari. Na shetani akiomba ruhusa aniangamize, usikubali. Oh, na shetani akiomba ruhusa with your voices. your hands together. Bless the name of the Lord.